Genie X double six.
J-U-S again.
Mbali ndo naogopa, naogopa nitajeraje kwa penzi lako hata kusota, yani nitasota, nitangangana kwenye hii dunia. Heri ningekuona wa kwanza, haya ninayokuambia, natamani nishike kipaza
kama mzigo umeniokota, kwa maana nilishatupwaga. Kuwa nawe naisika naota, kwa jinsi unavyonipa, unavyonikoroga. Ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi. Usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi.
Ah, oh, oh, ah, oh, oh.
Kama ni maua basi kuwa rose, penzi lina meremeta, nikikufikiria inakuja njozi. Manakuta pendo lako ndo malisha nchoma, cha ajabu yani hata siumi. Maski umetoboa ngoma, maneno maneno wala sisiki.
Oh, oh, kama ni kuzama nshazama, wajewani yuko wena boti, kwenye kina kirefu nshakwama. Utulivu hata siogopi, unavyo nikoroga. Ukinipa unipi mara moja, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, 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 usiniache mimi. Atanifa
Music.